lover.
Oh yeah.
She's so beautiful, I met body gear. Never seen before, we are malikia. Wazuri jamani, macho ya kusinzia. Hayo manukato, anavyo nukia. Toto flani, yani tangu ni muone yani toki kichwani. Toto flani, yani tangu ni muone yani toki kichwani.
Taka kwa isia. Nilisema sipendi tena pana. Nimesha change idea. Washa washa nyungu nyungu. Mwili nana ningia.
Mama,
mi mdogo bana umabema bana. Asinifanya nkalia.
Ah baby.
Nyonjeshe, nyonjeshe.
Ola.
Nyonjeshe, nyonjeshe.
Nyonjeshe,
nyonjeshe.
Yeah. Oh baby. Mtoto flani, yani tangu ni muone yani toki kichwani. Mtoto flani, yani tangu ni muone yani toki kichwani.
Am I the bar or the beat?